mbele headmaster karibu darasa.
Chibogo wangu mgodari wangu, chibogo wangu mgodari wangu.
Hancho
nilianza nikiwa class 2
na juice jail ya darangi mimi na kimba.
Pull up that jump that wheel up.
Masawan,
don't you do it.
6:30.
Bam, tuku tani.
Bate after bate. Bate after bate. Bate after bate. After bate after bate.
Yeah. Bash mara that. Tunakuja
chang 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 chang.
Go de tape paka tap tap.
Nimeshika na before than you are.
Damn, son, where'd you find this?
Ladies and gentlemen, get ready. She just got real. Please welcome the real teacher.
Pop, pop, it's showtime, showtime.
DJ Huncho, the teacher.
Be like, yeah, left me.
Call security!
Minimangana Minimangana kupea bola kutoka unanipatana mafiki bezi na mogoka
Minimangiki kupea utawezana
DJ Hunter
Wabebe, skilo Wabebe, waskia
Duochi
Wabebe, skilo Wabebe, waskia
Get a youth and your hustle in the street and no joke thing Telephone ring, tell the ear string and no play thing at the foot thing at the house thing at the clothes thing
Now
the
hear thing. This
Humbo and humbo
Now hear this.
Can he go show the mother? Can he go show the Can he go show the mother? Nyonya, bianga, kanga, banga.
Buzz, big man, buzz. Buzz, big man, buzz.
Can he go show the mother? Nyonya, bianga, kanga, banga. Nyonya, kiss, ding, ding, big D.
Na maflivad nyongi mina tasty makali na magura za bobo na wachanganya kila mina kashenki dogo shanti bobo shanti mtamu koko chest bobo rasde kitam kilolo weni pate makenya na nikichomo adikonya na roga nimebonda storytelling journey after mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta ningori na waroga nikidandie chopo manuka tuti maspoti na wapigia dopa check it na ficha ngori daba sunda kwa kucha na kapeleka mdogo na kajaba aluse
kani go show the modo Ai nyonya bianga kanga banga Ai nyonya jiti kissing jing big di Ai nyonya 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 Ai nyonya
ding ding zamba beats missing jing jing cc watch us in horror big kings wanna bcc wanna dcc wanna jingora Fisi, siyazi miss feasting G-strings, clinkly titi, nyonya Ring ring, ana tease, tease, tease Ni wadina na takoka, boma Steam, steam, bombo kisi, steam Maturusu, kingusu, tunachoma Wasichumi, sibusu, mina nyonya Paka pongi kama, sikai na homa
Kani go show the modo Ai, nyonya Bianga, kanga, banga Ai, nyonya Jiji, kiss, ting, ding, big G Ai nyonya 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 ai
DJ Hancho
namnyunyuzia maji namnyunyuzia maji kakunji kaminyunji nyonyo tiki stick iko steady miamo abujo bujo nimsom nampea majuju aluatam nambeba juju mini don't care rafael tuju
nyonya kabla niteleze. Stimulate kaende kaende, cheze katambe, mizuka zipande. Niko ready jo, lazima ilambwe. Juni linyonya ya mami, na before ilinyonywa na daddy. Nimso nitanyonya nani, vunulu, vunulu.
All of your ex sex out, you don't have to explain.
Nina, 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 nina
kanka ambie shiro na shiro ana lishwa na mashiro digidia 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 wana digidia 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 wana digidia 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 wana rozi kishikanga changa wana
na usijali ya tarangi mina kemba bado gari ni gari kwa dereva na usijali ya tarangi mina kemba bado gari ni gari kwa dereva na nikichapa na ichapa nga jotena chapa na ichapa nga jotena na nikichapa na ichapa nga jotena chapa na ichapa nga jotena
pika pika inga lima lima piga mimba chimba chimba pima vimba vimba lima zimba zima zimba ringa bomba zimba dinga mzinga dinda dinda wako pinga vanga manga chada nyangandaka uneza lamba bamba mbaosaka chimba chimba zika bananana
na jusi chali ya tarangi mina kimba bado gari ni gari kwa dereva na jusi chali ya tarangi mina kimba bado gari ni gari kwa dereva na nikichapa na ichapa nga jutina chapa na ichapa nga jutina na nikichapa na ichapa nga jutina chapa na ichapa nga jutina
poko ya kutika na ya kawa na pisha rungwa na kumaliza na madawa usishike tire na majoti we nawa kula kula sili ya chura kula sili ya swala leo stoki mbata leo shangi na ngapongi yesi shani chapa lala tingwa kimala ukichoka lala nikundaka lala na mabuwa buwa buwa buwa
doyo 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 doyo
wacha niku lame lame wacha niku keme 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 keme
yo Sima sana hapa utatekwa mami Si ati na chocho utatekwa utati Ngoma noma ni deb
Hanshow
Nazenga dadi Naifanya vi easy raisi nani Easy kama do re mi Do re mi Do re mi Do re mi Easy kama do re mi Do re mi Do re mi Do re mi Ah
E-O-U Rida waga bad boy 2 plus 2
E-O-U
Waga bad boy tangu class 2 Nikiwa form 2 nitekana kwa loop Insi hata nipea panuati nioshe staff room Jahidu vile utaeza boro usidoze mapema Alafu after meet usike kitong kwa meza Kieta ni ya mabati basi kelele sitaki Fimbo joe mzito hata itoshei kwa kaki Vile ngome inachuna wacha isonge karuma Moshi ndani ya medula kasi fila sauna Kani ganji misi nasi ndakuteka tuna luga Kani sura we huna joe misi jali ndakukumba Tingiza yotako dogo dogo na doido Landia tingekeja ndakuingiza tana diro Breed out Tero wa Kenya muna mastingo Yoni nyonya sana menigoza big stingo Chiva sana hapa utatekwa mami Si atina chocho utatekwa utati Goma noma ni teba zenga dadi Naifanya vi easy raisi nani Easy kama do re mi Do re mi Do re mi Do re mi Easy kama do re mi Do re mi Do re mi Do re mi
Nilianza nikiwa class 2 Nilianza kutumia madre F2 Pigia Jet Li, pigia Jackie Chan bana Wambie leo tuna mbugi ya kurombo sana
Wacha ni kulambe lambe Wacha, wacha ni kukembe kembe Alejandro Morio Wanzenga Wacha ni kukembe kembe Alejandro Morio Wanzenga
Kembe kembe, Alejandro Morio Wanzenza Mara kwanza nito wakutu ndani ya vera 69 missionary na whichever Whatever, however, and whenever Mini fisi na surumi ata kilema Ngwati na icheki ndani ya cinema Najua safe days zako za kalenda Come, come, ebu mwaga tena Nilikuwa jiga lo time ya Mandela Alejandro
Yo,
Zadi Fatela
Chuma sana hapa utatekwa mami
DJ Hanshow
Utatekwa utati Ngoma ngoma Nite bazenga dadi Naifanya vi easy raisi
Now hear this
Okonko pole nimekuja gafla Okonko ponko nimekuja gafla Okonko Okonko pole Okonko nikichangu utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze fumi wa nikikupata Nikakupenda kawile na penda
Yo fi bang it again And if you take it as I do it, you slam it again Bubble bubble till down, then I show it Bubble bubble till down, then I rip my bed
Underwater me, underwater Underwater me, underwater Underwater me, underwater Underwater me, underwater
na love it and you take it and you talk it. Sit down pan the mat, take it and vanish like a magic. Skip it and you have it if you send you make a profit. Up in the attic of the tower we go at it. Good thing I am a swimmer, so that the aquatic. Can you so erratic, keep us when you give me graphic. I dig the yucky yucky in every little topic. And me wish me could have take you put in a me pocket. Make you suck all night, tell Superman you are the kryptonite. Your strip tonight, we take bed tonight. You arrive and it and dive.
Underwater me, and underwater. Underwater me, and underwater. Underwater me, mean underwater. Underwater me, and underwater.
In a deep river, but me never go see no fish. Let me tell you something, girl, so you flourish. Come here, feed the carrot, if you make your body nourish. Some a say a pleasure, some a them a say a punish. Boy, you loco, loco, that a chicken in a Spanish. You no chicken, let me just a sit down and a labrish. Remember, say me tell you, say you better than the average. If me tell you supervise, can you manage? Make you suck all night, tell Superman you are the kryptonite. You strip tonight, fit tech tech tonight. You arrive and it and dive.
Underwater me, and underwater. Underwater me, and underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, and underwater.
Na love it and you take it and you talk it. Sit down pan the mat, take it and vanish like a magic. Skip it and you happy if you send you make a profit. Up in the attic of the tower we go at it. Good thing I am a swimmer, so dab the aquatic. Can you so erratic, keep us so you give me graphic. And the yucky yucky in every little topic. And me wish me could have take you put in a me pocket. Make you suck all night, tell Superman you are the kryptonite. Just trick tonight, take tonight.
Simu wache ni waroke hadi shoke. Kuweni wapoke lena poke mini.
The Hunt Show.
Mini master root zote. Tuanzie mbote na dondoka stage zote. Na jump start kile na majama kama forte. Itabidi wao koke. Water to wine hang down. Quarter to nine man down. Bow down. Nisho nani ana land town. Kutoka downtown.
Wati ajira on this big one dolly. Kialisi ziteka na kwa choche. Chafuwa sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote.
Kani noti na die ni okote. Kani noti si die mini sote. Kukafunga misifikishi fote. Ukija sisa nipote best choche. Nina dema na die die. Kuandai iko nini tunovai vai. Mangwai na nakutu nyege full full. Walai operation kuchafuo iko nini my guy
Si day duka haba si day wakukinda. Na day duka moja kazuri ntakalinda. No wanda niko book love you smart na wawinda. Na bado tutalanta kimswad mina imba. Waliona na omoka wakaanza kukachuki. Jura piga tu maluku lakini sipiki su. Inatika dip yako maere na kula kusi. Alafu kwa deng na kapangia harusi.
Bluffin, baby, bluffin. Hey Ricky, bluffin. Hey Dema, bluffin. Kupangia.
Bossa way, touch your two. Bossa way, touch your two. Bossa way, bossa. Bossa, bossa. Bossa way, touch your two. 6:30, the way you know. Dirty dancing, private show. How she a wine, so must be a pro. Coulda, coulda, look how she dash away. Coulda, coulda, me want nobody there. Coulda, coulda, me want fi take you away. Coulda, coulda, you make me happy say. Look there, coffee on. Real girl is them no play. Coffee on. Wine in the girl them say. Coffee on. Right away no delay. Coffee on up fi X-ray girl, why? And no stop,
girl steady wine and no stop. Girl steady wine and no stop. The way she a wine, she a wine in luck. Alright, bend over girl, bad man away. When you a wine girl, you have to be alert. She chop a ground to a we a go a date. Whoa, there goes the blouse and skirt. Brace it by me, you know you want me. You cause you bubble on a wine pan Johnny. Me and a dresser but a girl they a draw me. Lick a bus in a red and she a me.
Bet in a spirit of a baha.
Fiji and honcho
me a baha. Of me life now wine. Come down, down. Come wine pan the colo colo. Yeah, come wine pan the colo colo. Champagne and bubble the can. Certainly a body like the Holy Grail. Then girl, you have a video on Facebook and share. And the baddest wine that I swear. Girl, when you broke back wine, tick tock, girl, shot hot dog, stop, boy, girl. Me a tell you me why you can't talk, girl, girl. Come wine pan the colo colo, girl. Come wine pan the colo colo. Champagne a bubble they can't call you. Africa, girl, move like a solo solo.
At the one, VJ Huncho, the teacher.
Jaja, your love give me fever. All the time you come and done the shiver. Now you be the one, just believe it. La diva, my diva. Oh, you turn bad man to singer. With your sexy body, Carolina. For your love, I'm a fat like John Cena. Atakama ni kiongu kusina. Kupe kila kitu, baby. Mchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu, baby. Mchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. Sata kiss long na po wine.
Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja.
No, no, no.
Jaja, yo put the jaja.
No, no.
Jaja, yo put the jaja, baby. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja.
I hope you know say this you could say where you got it for back you they make me the quick 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 baby quick 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 come to back you say nese nese zamenda ni narungu kumredi kipepepe kipepepe ooh la 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 your body fine know when you whine you blow my mind
ooh, la,
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh la la,
kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la, la 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 la.
Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. So take this long up a wine.
Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja, baby. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja.
Bazanga
Alejandro, Jaja.
Jaja, yo put the jaja, baby.
Starting my put the aja. Oh yeah, sipendi wa diaje. Nikongaji, nikongado, nikomaji. Niko fly, niki so kati kati. Natoka fabu, dacheki pati pati. Baby, kwa klabu ni hati. Mi upenda mama ma fati fati. Nuja na mogu kasi mambati. Just give me five, wacha wasi wasi. Walinda ituko nje. Kumbe tuko inde, inde, inde. Walinda ituko nje. Kumbe tuko inde, inde, inde. We wash, we washa tu. Kumbe tuko inde, inde, inde. We wash.
Mazenga, niko area, kambwa koko. Nina nyoka ndani ya toja kolombo. Ukifika ligi niko ndo utano bro. Kuna vitu sezi fanya tanikyo pandoto. Kakuchoma mboto, kuchesiki vodo. Kunyima na lolo na kudimki kolo. Step out all black kama blade.
na zoro wasani mabani trato kwa soko kiset no kipaf no kipas bila zoko ndakava nisha chora form joke kiloko korotupu hapa kuna kopa nani alinishuku watu nilimwaga ndani plan A hurricane plan B tsunami TK nasongaga na kijeshi flani
nipe pus class 5 science ilikuwa na njaro ya daro mode ameweza kivako mini ingine naona hiyo mtaro uko na didi kwa bonmaro kwa wilbaro story zangu za miti ya skwangi chocha netaji warranting kesu pate koma Alejandro Mr. Bakora uliza ubako alikuwa gofa choza kumitao hukwa na aroma aroma ya kishada aroma ya kishada
DJ Hancho, the DJ.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani Tunataka nadhani Mindi utunga kama daktari Nabaki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Nabaki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Nabaki ndane kwa ndane
Tuna step na T na kam Tuna left na fia na kam Konga sana tia itakam Na ataki kuja boosta Kisabe gonga 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 tuki gonga Nyonyi pungi nyonyu kigonga Gonga gonga Sabojani piando mkambia fande Mbele tuki songa
Mekucheki toka zamani Tunataka na dhani Mindi udunga kama daktari Nabaki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Nabaki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Nabaki ndane kwa ndane
Neza isha kwa hivyo itisha Tukiwashe kikichatisha Kuguza tuwezi ivisha Bevisha unanimaliza Masharungu lonchizishe Napenda umbo nda kufurisha Mizi tisa endo pimishe Ushibishwa kumbulingizwa
Mekucheki toka zamani Tunataka na dhani Mindi udunga kama daktari Nabaki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Nabaki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Nabaki ndane kwa ndane
DJ Hancho
Buzz, big man buzz
Basi cheza na dodo Baby cheza na dodo Esi mifika basi cheza na dodo Pigwa marungu Baby pigwa marungu Basi kula marungu Juplesi mifika sai kula marungu Niko jaba manjungu Basi usitensi kipiga kwa nguvu Nita kukemba kemba ni kudare kambungu Na sita piga roju miu kushuku Basi cheza na dudu Cheza na dudu Baby cheza na dudu Before naishishe ni kupige marungu
Kani big party basi booty call Masa ya studio tanipata niko zone Mina saka door mina die tuku ball Niko drinks niko on kifutin tuna fall eh. Kani kubeba beba what if we go on Kani majaba na matul cinnamon eh. Mami rian kani yen kani peng Mina yen jo tucheze mpaka che Kamu stay get loose no delay We gon do it your way eh. Desi yan chiki yen sameweza Wait a little drinks leo ni crate juu ya meza Leo ni nakutu piga talk supia poeza Niku bam bam digita we ni mtam Mtam basi kam tingika eh Niko bam bam digita we ni mtam basi kam tingika
DJ Hancho, the teacher, no school, no teacher.
Turn you
Mavo on the beat.
Mojo man akizimeshika man. Gwelo shash akitisha zima man. Ai, Nikki Petroi tisha Peter Pan. Cut candy bar kuna penga ina ban. Ai, Mojo man akizimeshika man. Gwelo shash akitisha zima man. Ai, Nikki Petroi tisha Peter Pan. Cut candy bar kuna penga anga inapan
Ningekuwa jogo ningelisha rungu bubu Ngedhani kuna nguri akipiga ya kenduru Jugu, kuku, manga na kinduku Marash ni anjoti ndani ya boxa Nundu ikusi na fude na yo siezi kula kavu Chume lale ndani ice kizie kwa mbavu
Ladies and gentlemen Please welcome the winning teacher.
Modoman, Akizimeshikaman.
Shika chukiziki shika unitole Na kwa muti paka ipigwe vidole Na manjuti migi ni kumwaga kore Anahaga bigi sura ni akothe Pigwa kishuti ni kodaru na chachisha na atoti Mode wangu anakuja daru na kohoni Tapika kwa sing adibudo mwage njoti Mabrika mchezo ya watoto na mingori Mapatika zote zimejezo na mangori Pabigiji zote zimekulwa na madogi Kijiji yote shambuliwe na kimbo
Mojo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Niki Petro itisha Peter Pan Katika ndiba kuna pinga ina van Modo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Niki Petro itisha Peter Pan Katika ndiba kuna pinga ina van
Koni nifike koi nange sokoni Dudha ni bigi buda kichwa sioni Chapa hiyo kitu hadia choe maoni Kwa mabishi zake venye uli Bisha jikoni kabla sapa ifike kabla Vela ishike sunajua mini dume Napenda vitu za kike na unazo Wanza venye nipo ina pip mlegezo Nikubomowe ni kujenge kam jengo Na venye niwe steady mujulusi nina lengo Na vix iko hapa nili kujana kingo Siyezi chapa dry kuna majimi gingo Nimejeza ngeus album status ni single
Modo man akizime shika man Gwelo shash akizime shika man
Yalla, you are with power. Tell me if I love your love drama. Body hot so volcano lava. But your heart cool like ice water. You feel wine faster. Yeah. Turn up the tempo in there. Close to me like we are make love in there. Everything you say and everywhere you move and everything you do.
VJ Huncho.
Ilya Silas Kyarjina DJ Lighter.
Jesse on this.
Silas. Sailors, kuna vuna vijay jay wacha Sailors, kuna vito zijay tuwacha God drop na mafans madem na shada KLG na DRL makuta waka DJ leta wako arake kistim ya jabos Niwaitie mtu next mwenye tawabamba
Huncho
Wana mwita motanga Kanidam ajawai ya kungangani Kanidam ajawai ya kungangani
Huncho
Kanidam ajawai ya kungangani Yogi wa ana watengene zanga Ana wa nyandusa
Nyandusa Nyandusa
Ana wa nyandusa
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 Nyandusa Hey, ni baby, mimi wako baby It's Friday, tena sema baby Keep at man, kemba wako lady Madam's move, tunazita ode Linga linga ling, school bell ring The girl dem kitchen. The bad girl dem a whip on the scene. Buyaka buyaka, baby wangu mnoma. Buyaka buyaka, I'm a suicide bomber. Buyaka buyaka, we me shika vinoma. Buyaka buyaka, bad man leta leta.
You wait here, mutu next when you tawa bamba. Shell kid, wana mwita motanga ria. Kani dem, aje waiye kungangania. Tongi wao, ana watengene zangania. Zambas, zambas, ana wanyandusa. Kuna vito zijai tuwacha. God strokes na mafans madem na shada. KRG na DR man kuta waka. DJ leta wako roke kisim ya jabos. Ni waitie mtu next wenye tawa bamba. Masilva wana mwita motangaria. Kanidam aje waiye kungangania. Chongi wao ana watengene zangangia. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Napandisa gajoto, nakipandisha uhoni na kanyuka mboko. Inarumia turika juliza koni koto. Inanyandusa kakituka natoka joto. Na denderu wahu ni ita deno master. Nikateka nikasese kapanguza dasta.
Uwekie mtu next mwenye towa bamba.
Where you hold me in up. Me a fiance you on your pretty song. You me a muggle with anywhere me go. You are the prettiest girl in the dance. If you want, see me say, take off the club. I'm a cigar, say you from up above. Here be me tell you, me fall in love. Y'all mind for this fat, fat, bump a bit. No flap, bump, climb for it. Just like that, it's slide out. Push it, push it back, y'all mind.
Yo balance it up. Give me that. Give me wine.
Pump a bit.
Oh. Give me dance. Balance it up. Give me that.
Yo fat.
Oh. You're the prettiest girl in the dance. Give me wine, me no comfy romance. Starboy, them a copy my dance. Deadly dance put me in a trance. My guy, you know he nice and naughty. Girl dance gonna come from. Say she nice but a OT naughty. Like a rice with a piece, she my island thing. Girl wine in the kitchen with the criminal dance. In the dance, me no comfy romance. Girl wine, girl why your back so fat. Them boys, me no take back chat. Girl wine, fine, jam it, jam it. Wine, grind, jam it. Girl just wine, wine. Give me wine.
Pump a bit.
Oh. Give me dance. Balance it up. Give me that.
Come flop. Pump a bit. Wine. Yo man.
Your fat,
bump a
want. I go buy Lamborghini for you. I go buy a Ferrari for you. Get you latest designers, boo. I go buy them for you. I go buy them for you. I go buy them for you. You deserve it, you do. I go buy them for you. Wind up on me. Anyway, you buy, you pass, I go so. Would you marry me? She tell me not so. Let me tell you, girl, I know be why yo. African girl, let's wine and go low. Bend over, girl, then tip on your toe. Sexy big bumper, girl, me stuck by your flow. Girl, come wind up on the marco. You don't know. You go be my number one. You don't know. I'm not gonna make you number two. You don't know. Flip to chop my money when you want to. That's all I gotta say to you. What? Waiting you want. I go buy Lamborghini for you. I go buy a Ferrari for you. Get you latest designers, boo boo. So true. I go buy them for you. I go buy them for you. I go buy them for you. You deserve it, you do. I go buy them for you.
Pick the coconuts from my tree.
Oh, not today.
This time I won't just let you escape from me.
Oh, not today.
Girl, I'll buy you what you want to. Won't hesitate to flaunt you. Make sure you know who you belong to. And kill a mind if you ever wrong you. Just wanna make you laugh like a Lollapalooza. Don't want you hanging around with no loser. Really do love the way you maneuver. So I had to do ya. Cause you gon' be my number.
Chibobo wangu, mhodari wangu. Chibobo wangu, mhodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umeficho yangu bado inakuwaza. Kutex panda ndo ilikuwa ni mablanda. Kuchapa wera deli kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile tuki manga chapo dondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Toni ukipita na maboy, wana dance. Nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi niko bebe tuka begani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi niko bebe tuka begani.
Kurugu shukara kasha kurugu kungu. Bendi la koli meni komika kudu. Meni shikani nesema tumasudu. Karibi ya chapto no nipige mamudu. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Takenye na wendon, takenye reke. Takenye na wendon, takenye reke. Takenye na wendon, takenye reke. Takenye na wendon, takenye reke.
I want your boy with a ghetto loving. It's not the air that you say you be wanting. Need a Kenya, need a Kenya. Oh no, I don't need a Kenya. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime chizi with your love, siji wezi. Niko stendi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kutenda tukichizi. Kukufota fota tuka mambuzi. Vato zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika venye kapwa.
Kurugu shukara kasha kurugu kungu. Bendi la koli meni komika kudu. Meni shikani nesema tumazudu. Karibi ya chapu na nipike mabudu.
Zero rainbow ni make up. Ni make up. Zero rainbow. makeup. Ni makeup. Si urembo ni makeup. Ni makeup. Si urembo ni makeup. Ni makeup.
Hello, hello, ni Maybelline. Ni Alejandro ndakusaidia Adeline. Mulisema kutakuwa na offer juzi. Ati mutafanya nikae kama chungli. Ati mutafanya nikae Italian wa azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa ndo utajuma na sabuni. Usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame anachanga changa. Ana buy makeup ya kupaka paka. Kuku kuku manga manga. Turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Si urembo ni makeup. Ni makeup. Si urembo ni makeup.
Siri yangu when I wake up. I wake up. Siri yake when she wake up. Ni makeup. Atoti mascara. Lipstick imekaukia kwa sigara. Crop top umebaya pasngara. Swara swara mina kwara. Demuto maziwa na kulagi nyasi. Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi. Nika rembo kana piga mpaka nyole basi. Side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Zero rembo ni makeup. Ni makeup. 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 Sit, sit. Sitiye duri will brother. Sit, sit. Siti kikode na mafadela. Di, nikona kiss for the city. King ping, sweet thy city. Daikun, paka karibangi. Papa jua goro na majiri. Nina madem, uleta bushuru. Madema poko uzia uuru. Madema pedi, buruburu. Madema safra kutoka udhiru.
Yes, hello. I was wondering if you could play that song again.
Hmm, which one, man?
The one that goes...
Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, DJ, ongeza volume go to Jamisha speaker. Namdinya na jiba, kani watika. Namdinya na jiva, namdinya ka FIFA. Kikasirisha, namdinya kwa pipa. Namdinya kwa Nissan, mkinilipa. Namdinya kwa G-Class. Ay, 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 ay. Na bonga bentaka, hamwezi nkataza, kaina kumiza. Kuna Daudi kabaka, ndo upate baraka. Na ukiniuliza, unapenda mahaga. Dede mkahaba na kikulisha. Utalazwa Kenyatta, ushono viraka.
Ezekiel mtuwa, nasikia mtoi wako anasikiza gengeton. Ezekiel mtuwa, nasikia bibi yako anapenda gengeton. Maheta heta ni wengi, na watairi leo na masheti. Au bichiria mboro kwa gazeti, headline news, daily. Na leo si kam harusi, na kam na bakuli mejama tusi. Na umadaka hecha virusi, na tupangia sisi mazishi. Wajinga, wajinga, wajinga nyinyi. Wajinga, wajinga, mutu wache sisi. Wajinga, wajinga, wajinga nyinyi. Wajinga, wajinga, mutu wache sisi.
VJ Huncho, the teacher, no school, no teacher.